maneneta ngada tenge pena ngozi chegecha chifungwa chokuti ndina sanga kunjo yaine hakudana nane ayamba kundinyoza ine magobo ndeka kulimbika etipo kute chite kupinjika olo ndimwele zonse ndizanga nanga bwanjo funa ndizifinyika ndizo jepa zo mwezi inu mkukwia zanu wasanjo yeko pangono mkukumba kulila
Benny.